Rossi, Rossi.
Champion Studios, baby.
Alexis on the beat.
Unaponigusa shingo mindo basi, hiyo mikogo showbiz unaongea. Tukutane kati kwenye party, mini wataveta so ambea. Kama upepo pepea e, nakupana moyo mama tambana. Mini shaku zoea e, staki mtu wakikungole.
Call me baby, call me Sherry. I like you baby, my sweetie baby.
Soni mina we tukiachan, manono na nyote tuinanga. Nipende mi wako ndo pacha, kwenye penzi lako mini shazam.
Call me baby, call me Sherry. I like you baby, my sweetie baby.
Umesha penda moyo wako sipandu kikamwe. Sitaki penzi la uchoyo, hakiki for me mina we. Wako nime kwa masi piggy break, jotu cheze kwa piti ya Alexi. It's a wedding day, tukate keki yeah. Uwimo ni wawapenda nao, washa radio muangalie, kisha mwimbie. I like you baby, my sweetie baby. Call me baby, call me Sherry. I like you baby, my sweetie baby.
Opako niwe sindano, balo na polala na puti. Viuno mwaga kwa disco, napukutaza mami na chi.
If you got somebody,
I like you baby, my sweetie baby.
So ni mina we tukiachang, manono na nyote tuinanga. Nipende mi wako ndo pacha, kwenye penzi lako mini shaza.
Call me baby, call me Sherry. I like you baby, my sweetie baby.
Call me baby, call me Sherry. I like you baby, my sweetie baby. Call me baby, call me Sherry. I like you baby, my sweetie baby.
Top player.